waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waxaa lagu sii siqayaa xilliga fasaxa ee dalkan Australia iyo dalal badan oo caalamka ah, waxaana xilligan dadku ay isugu yimaadaan guryaha iyo goobo kale iyadoo cuntooyin badan la isticmaalo, kuwa la karsado, kuwa dibadda laga soo gato. Haddaba qaybtan barnaamijyadeennii Australia Explained waxaanu ku sharaxaynaa qaababka cuntooyinka ama geedaha duurka laga soo jaro aad ugu darsan kartid cuntooyinka aad karsanayso xilliga fasaxyada ee sanadkan. In cunto duureedka ama waxa loo yaqaano bush tucker, sida miraha iyo dhirta aad jikadaada ku tijaabiso, waa wax sahlan. Matalan, inaad waxyaalaha cuntada lagu daro oo dhadhanka u yeela aad ku beddesho kuwa dalkan ka baxa oo duurka laga soo guro. Arrintani ma aha oo keliya mid cunto, ee waa mid ah inaad u dabaaldegayso dhaqanka iyo hiddaha dalkan Australia. Inaad ka wada hadashaan asalka cunto duureedkaas ama dhirtaas iyo geedahaas ayaa ah dariiq muhiima oo lagu xuso laguna soo dhaweeyo dhaqanka qaniga ah ee dalkan Australia uu leeyahay. Cuntada duurka ka baxda ama bush tucker-ka ee dalkan ayaa dhowaanahan diiradda lagu hayay oo laga hadalayay, laakiin in laga dhigo cunto guriga lagu kariyo waxay dadka qaarkood u arki karaan inay tahay wax aan hore loo samayn. Damien Coulthard waxa uu ka soo jeedaa beesha Andiamantana iyo Diri oo dega deegaanka Flinders Ranges ee gobolka South Australia, wuxuuna wax ka qoray buugga la yiraahdo First Nations Food Companion. Waxaanu ka hadlayaa sida cunto duureedkaasi loogu soo dari lahaa cuntada jikada lagu karsado ee caadiga ah. Wuxuu sheegay in si la mid ah dadka isku daya cuntooyinka kala duwan, inaad cuntooyinka duurka Australia ka baxa ku darto cuntada aad guriga ku karsanayso waxay u baahan tahay inay kaa go'an tahay inaad tijaabiso oo baarto waxa cuntadaasi ay tahay. Mana jiro xilli ka fiican oo hawshaas la bilaabo oo aan ka ahayn xilliga fasaxyada ee hadda la gelayo. Waa waqti aad ugu habboon inaad dhex gasho cuntooyinkaasi qaniga ah ee dalkan loogu yimid, oo cuntada aad karsanayso ku macaanayso waxoogaa hiddaha iyo dhaqanka dalkan Australia.
But ultimately, those who are cooking at home, what we like to encourage is this experimentation with the different natives and just embodying it.
Ugu dambeynta, dadka guryaha cuntada ku karsanaya waxaan jeclaan lahayn inaannu ku dhiirigelino inay tijaabiyaan oo ku daraan cuntada ay karsanayaan. Ciidda Kirismaska, cuntooyin kala duwan ayaa lagu dari karaa sida saladka ama qudaaraha, macmacaanka cuntada kadib la cunaa ama waxa dessertska la yiraahdo, cabitaanada qabow iyo kuwa kululba. Waxaa jira qaabab kala duwan oo aad u isticmaali karto cunto duureedkaasi ama bush tucker-ka waxa la yiraahdo. Waxaad sidoo kale online-ka ka heli kartaa qaababka iyo sida loo kariyo ama loo isticmaalo cuntooyinkaasi. Intaad isticmaali lahayd qaab cusub oo loo kariyo cunto duureedka, ka fakar inaad waxyaalaha aad cuntada ku darto ku beddesho walxahaasi duurka laga soo guraya oo ama geedaha, dhirta ama markaasi miraha ah. Tusaale ahaan, marka aad salad ama qudaar samaysanayso, inaad spinachka geedka la yiraahdo ku beddesho midka duurka ka baxo la yiraahdo warrigal greens, ama asparaguska qudaarta la yiraahdo aad ku beddesho safayr.
Domains for Christmas for us generally it is warm food, so it's your turkey, it's your chicken, it's your fish, it's your lamb.
Cuntada waaweyn ee xilliga Christmaska inta badan la cuno waa cunto kulul, sida digaaga, kalluunka, shimbirta turkiga la yiraahdo, hilibka idaha. Marka haddii aad matalan diyaarinayso hilib ido, isticmaal cusba duureedka halkaad cusbadii caadiga ahayd ka isticmaali lahayd, ama digaagga u isticmaal geedka la yiraahdo Geraldton Waka. Geedkaas Geraldton Waka waxa uu siinayaa dhadhan ah sida kan liinta oo kale ah, waxaadna gelin kartaa maqaarka digaagga inta aadan dubin ama karin. Arabella Douglas waa haween ka soo jeeda beesha Minyumbal, waxayna aasaastay wax la yiraahdo Carry Country oo ah ururka ugu weyn ee fududeeya isku xirka bulshada iyadoo laga fiirinayo dhanka dhaqanka. Waxay leedahay marka aad ka fakarayso inaad cunto duureedkaasi isticmaasho, su'aasha ugu horreysa ee aad isweydiinayso waa maxaa ku habboon xagaaga cirifka koonfureed ee caalamka ama waxa southern hemisfeerka loo yaqaano.
And that is fresh food, fresh seafood, light eating, everything natural, everything native. Prawns and seafood, they are extremely on point, both their native.
Waa cunto hadda la soo gooyay ama hadda la soo kariyay oo aan waqti badan oolin, cunto badeed fudud, wax kasta oo dabiici ah oo dhulka laga helo. Dhammaan cuntada baddu waa mid dalka loogu yimid, sida nooca brownska la yiraahdo. Carsaanyada iyo brownku waa mid qoyska Douglas ay markasta cunaan ama isticmaalaan.
We're a common family in the sense that we do all the range of things like fish, seafood, meat.
Sida qoysas badan oo kale, waxaanu samaysanaa waxyaalo badan oo kala duwan sida kalluunka iyo cuntooyinka kale ee badda, hilib, intaas oo dhanna maalin gudaheed ayaa laga yaabaa inaan karsano isticmaalo. Laakiin waa ogahay inaan waxyaalaha muhiimka ee lagu daro cuntooyinkaasi aan ku beddeli karno kuwa duurka laga soo gooyey. Taas ayaana isku daynaa inaan samayno, ayay tiri. Pavlovas oo ah doolshe ayaa muhiim u ah inta lagu jiro fasaxyada dalkan Australia, waana mid ku habboon in lagu daro cunto duureedka.
Everyone loves a pavlova with a strawberry gum pavlova. The cream is infused with wattle seed.
Qof walba wuu jecel yahay keega pavlovada la yiraahdo. Waxaana samaynaa strawberry gum pavlova nooc la yiraahdo. Kareemkana waxaanu ku darnaa miraha wattle seeds-ka la yiraahdo. Marka waxaa dhirtaas oo dhan laga soo guraa duurka. Waana wax soo jiray 6,000 oo sano. Xusuusnowna in cabitaanka mid qabow iyo mid kululba ay jiraan fursado ah in loo yeeli karo dhadhan geedaha duurka laga soo gura ah haddii lagu daro. Marka aad waxyaalaha duurka laga soo gooyo ku darayso cuntada, waxaa muhiim ah inaad ka fakarto inaad ka hadasho asalkooda. Taasi waxay ku ogolaanaysaa inaad fahanto oo aad qirto hiddaha iyo dhaqanka qaniga ah ee kala duwan ee dalkan Australia uu leeyahay. Inaad sidoo kale u dabaaldegto oo fahanto asalka waxyaalahaasi duurka ka baxa si aad u xusto dhaxalka dhaqaneed ee dalka.
Make an effort, identify the state, maybe the language name, connect to an Aboriginal nation.
Dadaal samee, aqoonso ama raadi gobolka waxyaalahan ay ka baxaan, magaca ay bulshada aboriginaalku u taqaan. Waa inaad dhisto sheeko ku saabsan cunto duureedkaasi oo aad si dhaba u xusto. Dariiq kale oo loogu dabaaldego hiddaha iyo dhaqanka Australia waa inaad ama beerato ama dadka la wadaagto cuntadaasi duurka ka baxda ee Australia, sida ay leedahay mar kale Miss Douglas.
Grow as much as you can for yourself. There's nothing quite as lovely as just getting what you need from your garden. And I know that sounds really daggy, but I would say to people,
wax kasta oo aad beeran karta beero. Ma jirto wax ka fiican inaad cuntada aad rabto gurigaaga ka soo goosato. Waa ogahay in hadalkan uu ekaan karo wax aan soconayno macquul ahayn, laakiin waxaan dadka u sheegayaa geedahaas ama dhirtaas isdhaafsada oo qof walba qofka kale ha u noqdo sidii dukaan oo kale. Kala bedasha waxyaalahaasi, taasi waxay noqon lahayd Christmaska ugu fiican, ayay tiri. Sababtoo ah xorriyad ayaaba dareemaysaa marka aad ku xorowdo inaad wax kasta dukaamada waaweyn ka soo iibsato.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.